All that day.
AAAAM Records.
All that day. Toka ni mpate, pate, pate, boy. Sitake ni mwache, ache, ache, boy. Nini kwangu taki, taki, take, boy. Kwangu wasi pate, 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 boy. Na mbavyo chana nipana mimi. Anachofanya kasoro sioni. Akinishika hoi tabani. Ni mtoto wake kitandani. Na mbavyo chana nipana mimi. Anachofanya kasoro sioni. Akinishika hoi tabani. Ni mtoto wake kitandani.
Kwa vitu matata mimi. Matata mimi. Nalifanya na data mimi. Nadata mimi. Vitu matata mimi. Matata mimi. Nalifanya nadata mimi. Nadata mimi.
Nafura, 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 nafura. Mimi kwa naye. Tamtamu wananipatia. Yendu wa baby. Don't bother what him you way you gonna me. Don't matter bile sioni wala sifiki. Don't bother mjue yuko na mi. Na mbavyo chana nipana mimi. Anachofanya kasoro sioni. Akinishika hoi tabani. Ni mtoto wake kitandani. Na mbavyo chana nipana mimi. Anachofanya kasoro sioni. Akinishika hoi tabani. Ni mtoto wake kitandani.
Kwa vitu matata mimi. Matata mimi.